When trouble come like a soldier,
minta kwa na wewe.
Time get tough, need a shoulder,
minta kwa na wewe.
Tukipata, tukikosa,
minta kwa na wewe.
By your side, we get older,
minta kwa na wewe.
We tour the world pamoja na wewe. You make me happy, swezi bila wewe. We go around pamoja na wewe. You make me happy, swezi bila wewe. Nawe, nawe, minta kwa na 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 wewe. Bila wewe.